Naona watu wengine viatu tu Ena wana mana Aona tafta visa vita kila siku Mama alinambia Watataku fanikiwe ila siyo zaidi yao 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 Kutwa kukutumia Watakesha wakikisha unabagitini yao 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 Wanashangani kumbela ya muda Analetea nada fight me the balls angu zanziba Wanaulisa na vipi napata Ameni yomea nja mimi bado na shiba Binadamu wana Achana now, achana now Binadamu wana na 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 Wana 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 ona gere Wana ona gere Wana 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 ona gere
Hakuna cha kufanya nisifike hey, hey. Kila siku kama weekend Tuna pull up, pull up, pull up harder Na kupoteza na vingi, stay focused Utoto mpaka udingi, unaukota Mtaitana vilingi, Swiss joker Mitahani pingi, maukufa Lights, camera, action Minafanya kwa passion Ta, 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 ta Pam pam parida
wanna 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 get it
Pam pam parida
wanna wanna wanna